when you get on soul to the world now. Demon, I go on so guardian angel alongside Rose Mohando. Talking about Kelowna Panda.
Una panda utavuna wewe.
Ukipanda mazuri utavuna wewe.
Yeah, yeah. Kile unapanda utavuna wewe.
Ukipanda maovu utavuna wewe. Maisha yako jifunze kuwa na kumbu kombo. Lolote ufanyalo lazima uweka kumbu kombo. Mema na mabaya lazima uandike kumbu kombo.
Basi yale uliyopanda jana ndivyo unavyoishi leo, na yale unayopanda leo kesho utalipa gharama. Ikiwa mema na mabaya lazima utalipa gharama.
Kisha
zamehe wala hakumbuki.
Hey, 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 hey.